me, ni wambie kip. Madada ye, ni wambie kip. Bishankasi ye, ni wambie kip. We mwaga shisha mwaga mi bombe. We mwaga shisha mwaga mi bombe. Mwaga shisha mwaga mi bombe. We mwaga shisha mwaga mi bombe.
Watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Ha! Tokeni watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Ha! Makofi! 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 Tick! Yacheni nilewe. Acha nilewe. Niacheni nilewe. Acha nilewe.
Kiumbi leo.
Hey!